pesa yantonde gulu okutali mpaji natonda genseno nebibijirimu ebyo byakola byewunyisa ebyale mabasawo yabisobola ebyale mabantu byonna yabisobola.
Mukama kankusinze, mukama kankwebaze, bebyo byonkoledde mukama.